Ibrahim o warani biddo modde o jettindin do ndamli o sakorindi lar portal nogas hego Ibrahim ande on naybino bete on noddi maccube mumbe o wiibe kibite leydi amen to tabbanon biddo amo debbo Ibrahim o yidano biddo mum o jetta he rewbe bonbe wonbe be der sare kenan he kono no be nja be jettua rewbe to joni maccube mum be non be njabi be bi ay min jahat min dutto min dabbona dum debbo te ko debbo musiddo mum wonata alla non o nabi ben maccube o nabi be to musiddo Ibrahim goto to non be dabbi debbo mojjo be dabbani dum Isaac te ko Rebecca o wiete non te Isaac non kam yo Rebecca be danyi biddo bietelo Jacob te on non o woni non neddo mawdo e der lesdi Israel te ha joni yimbe Israel be ko he den rin lesdi be kodi wietendi Kenan te ko he Jacob neddo goto ari mo ganna daaro ma kan woni barke yimbe be fof